Exclusive from Overdose Beats. Na pula kawezi.
Enyimbo sha sota shimono mwono aso sha na kwati wawe
na loto. Na chilo.
One two.
Kwati wawe na loto.
Sugar boy ya desi.
Anyele mama a kwati wawe na loto. Fatikana.
Chips. Jump to the next level.
Straight from Chipa Chayaga.
Chika gara na
kwa. One two.
Kwati wawe na loto. Anyele mama a kwati wawe na loto.
Chikatu
chikana.
Pressure to ya pwapwa. Bring kuba sharp keko ya obola pwapwa. We live once kwa lauka waisafwa. Nikuno mwangala kumwesu waisafwa. Tatulabo kufina nga chali wuka. Basti we praise God nga tuashi wuka. Palwendo wikele na mufiloto. Ni denkete dancing wa wina loto. Apo pene na itemwa. Koko na ponga base pamulilo mtemwa. Mukatika de kale ne mipashwa itenya. Mula nilo mubiliyo na we ule tenya. If yo chitefe kusikulu sa akanya. Chimono kwa mbulo bulele kwa kusankanya. We live once, dance party song ni so single. Wa wina loto ama dance it, of course.
One two.
Shua boy ya de, shua boy ya de.
Yika nye mbobo shi. Bide buka a.
One two.
Ale.
James Kelly. Straight from Chipatayan.
Hela. 2x2. Bidi buka 3x3. Wina loto, piribuka mwanga ni chiloto. Denya chiuno chiduke, baka katunduke. Mbichana, usiku ukariko mpaka kuche. Chumpa mwanga wadiaga moto,
piribuka moto.
Ono wina loto.
One two.
Sota shimono mwono aso shana kwati wawe na loto.
Kwati wawe na loto. Anyele mama a kwati wawe na loto.
Chikatu chikana.
Mr. Odai Gaz, Selfmas 169, Cheese Boy Big Bro, Big Brother Gaz, Hazeli Utama, Miss Gorgeous, Joke na Foot, Pizzalo Jafalo Agaz, Ken YC, G Mims, Akafega, hey. Yux Jake has a power. Some blue fry got
Hudson.
Alifatikane. What Batikane.
Music on Zama.
Alifatikane. Records production.
Something like that.